6 million ways to die. Gang,
gang.
Now sit your why, now sit your why. Now sit your why, now sit your why. Now sit your why, now sit your why. Tambo why. Now sit your why, tambo from a blade. Hey, now sit your why, tambo from a blade. Now sit your why, tambo from a blade. Hey, now sit your why, now sit your why, now sit your why, now sit your why, now sit your why.
I think I'm big meat.
Larry over. Number 9, baby, niko all over. Pale kwa dance wambi, I'm super bend over. 8 ball, ikondani, game over. GK, serikali, me gova. Chocha, 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 ati my Range Rover. Ati be what? Mini tomboy. Rusinga Island, I'm with it choboa. 1990, boy wa Rusinga, alikoga foreign minister. At age 19, mtani octopizo walu kwa shajua. Minister, madame kulifuata na ma miniskirt. Kisa godi na jamini, self-employed na chiajiri. Na sija waita mwango maza na ijami. Why, I said you why, I told you why, I told you why. I said you why.
Cheza chini, juki kuja ni competition. Octopizo ako winning. Tweza mimi, ukinitake tabidu metravel costo. Hadi Malindi, Megadini, kule Likoni. Utere mkenyali kisha mikendani. Yani kikuja ni costo mzima utapata P.I. ni kondani. Wapisembe bana, unapembe sana. Nikitowe rangi, weni ndume bana. Ziki ni job, ziki ni dom, ziki ni smoke, ni komandom. Ni amini bro, ni kikusho, hizo ni hyper. Wana dota, ni show, nini bana. Na mtani bado na jiamini sana. Na sit your why, na sit your why. Na sit your why, na sit your why. Na sit your why.
Nikimaliza, siko kwa giza. Kani maganji, nimeingiza. Wale mamblaina, na wakibiza. Hepa, 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 hepa. Octopizo wapi, ngepa, ngepa, ngepa. Shamba zangu wapi, tepa, tepa, tepa. Taxi, tema, 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 tema. Na bila diamond, nime go platinum. So unezo uliza, wema, wema, wema.
Na sit your why, na sit your why. Na sit your why, na sit your why.
Rewind. That's it, your why, that's it, your why.